yonya mama Aparo wach masakwa turu yogombe Aparo wach masakwa turu yogombe Akumoke ugo chali, era wae mwarito